isandla sakho. Give me baba, ungasusa mehlo akho. Give me baba, kukho konke ngikho. Ngibonga wena mdali, ungathatha uthando lakho ngizophela.
Baby, say me so happy. La policy to la.